waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Wasiirka cusub ee socdaalka Australia, Wasiir Alex Hawke, ayaa yiri dawladda waxay qorsheynaysaa in loo ogolaado muhaajiriinta iyo martida soo galida waddanka sida ugu dhaqsiyaha badan. Waraysi uu la yeeshay warbaahinta SBS, mudane Hawke ayaa kaga hadlay saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay socdaalka waddanka Australia. Wasiirka socdaalka Alex Hawke ayaa sheegay in uu la wareegay xilka xilligii ugu cabsida badnayd taariikhda Australia. Xannibaadda xuduudaha ee uu sababay COVID-19, socdaalka waddanka ayaa ka hoos maray xilligii dagaalkii labaad ee adduunka. Isagoo ka soo jeedo reer muhaajiriin ah ee asalkoodu yahay Greek, Mr. Hawke ayaa sheegaya in socdaalku uu yahay qayb muhiim ah ka soo kabashada saameynta dhaqaale ee COVID-19.
We're in the middle of a 1 in 100 year pandemic, and all of us are very conscious in government that we need to be as flexible as we can, as responsive.
Waxaan ku jirnaa xilli boqolkii sanaba hal mar xanuun caalamiyeed ka dhaca. Kulligeen dawladda ku jirnaana waxaan ku baraarugsanahay in aan dabacsanaano, wax ka qabano, aan eegno sidee uga soo kabsan karnaa hoos u dhici dhaqaalaha ugu darnaa taariikhda dawladda. Socdaalka ayaa qayb ka ah taasi. Waxaan ognahay in muhaajiriinta ay u wanaagsan yihiin bulshooyinkeena iyo dhaqaalaheena. Waan ognahay in ay laba jibaaraan shaqooyinka. Waxaan hubaa barnaamijka socdaalka inuu qayb weyn ka qaadan doono ka soo kabashada COVID-ka. Wasiirka socdaalka ayaa sidoo kale sheegay awoodda Australia ay ku xakamaysay xanuunka COVID-19 faafidiisa ayaa ka dhigtay waddanka mid soo jiidasho u leh socdaalka. Waxay ku timaaday warbixin ku meel gaar ah ee barnaamijka muhaajiriinta khibradda leh ee miiska loo saaray baarlamaanka. Guddi ayaa soo jeediyay in la eegi doono liiska shaqooyinka muhaajiriinta khibradda leh, iyadoo la rajaynayo in la laba jibaaro tirada shaqooyinka laguna daro shaqooyinka degdega loogu baahan yahay iyadoo la eegayo xanuunka caalamiga ee COVID-19. Warbixinta ayaa soo jeedinaysa in injineerada korontada, makaanikiyada, cunto kariyayaasha, nijaarada, koronto yaqaanka, caafimaadka, xamaalatada iyo in kaloo badan oo shaqooyin ee beeraha iyo waxbarashada in lagu soo daro. Waxaa kaloo la soo jeediyay in loo boos celiyo kuraasta diyaaradaha iyo karantiilka muhaajiriinta xirfadaha leh ee mustaqbalka. Mudane Hawke ayaa yiri dawladda waxay xoogga saaraysaa in ay yareyso shaqaale la'aanta xarumaha yaryar ee ganacsiga.
We're also looking at how do we supply critical shortages of labor in our economy to regions, to towns.
Waxaan kaloo eegaynaa sidii aan ugu geyn karno shaqaale tuulooyinka, gobollada, ganacsiyada waddanka ku yaalaan ee u baahan dad shaqaale ah. Waxaan ku dadaalaynaa inaan helno dad u dhasheen waddanka oo shaqada qaban karaan, laakiin marka si degdeg ah loogu baahdo waa inaan helnaa dad marka la furo xuduudaha, waana midda kor inoo soo qaadayso. Dawladda waxay sidoo kale u fidinaysaa muhaajiriinta iyo ardayda barashada luqadda Ingiriiska ah marka uu bilaawdo socdaalkoodu. Mr. Hawke ayaa yiri ku hadalka Ingiriiska waa muhiimadda ugu sarreysa ee dalkeena.
From the beginning of your journey all the way through you'll be able to unlock access to uncapped English tuition. This is a huge investment.
Kabilowga socdaalkaaga waxaan ku siinaynaa barasho luqadda. Waa maalgelin aad u weyn. Waxaan maalgelinaynaa dadka iyo horumarkooda. Australia waxay kaloo aragtay hoos u dhac socdaalka ardayda caalamiga ah ee 99% ilaa laga bilaabo 2020-ka. Sida ay sheegeen xafiiska tirakoobka ee Australia, ardayda caalamiga ah iyo dalxiisayaasha ayaa ah dakhliga ugu weyn ee afraad marka laga reebo macdanta birta iyo gaaska. Mudane Hawke ayaa sheegay in ardayda caalamiga ah iyo dalxiisayaasha la siin doono muhiimad markii la furo xuduudka.
We learned one thing out of COVID, and that is we absolutely miss the visitors to our economy and the temporary visa holders. We want them.
Hal wax ayaan ka baranay COVID-19 midaas oo ah inaan u xisnay booqashada martida iyo dadka sita fiisooyinka kooban. Waxaan rabnaa inay inoo soo laabtaan sida ugu dhaqsiyaha badan. Waana sababta dawladda ay u bobsiinayso talaalka, iskuna diyaarinayso furidda xuduudkeena caalamiga ah si aan u helno booqashooyinka muhiimka ah ee lagu bixiyo lacagaha fara badan. Iyadoo sidoo kale ardayda caalamiga ah dhoofinteena ugu weyn ay tahay waxay kor u qaadaan dhaqaalaha wadanka waxaan rabnaa inaan soo celinno mudane hawk ayaa sidoo kale difaacay go'aankii ahaa in aan la siinin lacagii la siinay shaqaalaha dadka muhaajiriinta ah ee ku xayirmay wadanka cudurka awgii wuxuu wadan kasta u qaatay go'aamo aad u adag
I think every society had some pretty difficult choices in a very uncertain environment last year and
waxay ila tahay bulsho walba waxa soo wajahay go'aamo adag xilligan aqalqalka lagu jiro dawladda go'aankeeduna waxa horseeday wixii dhacay waxaan ku dhihi lahaa dadkaasi wad ku maadsantihiin shaqada aad sameeyeen ee ahayd isku imaanshada iyo ka taxadirka dadka kale waxaan dibkan uga gudbinaa waa dadka oo aad isku xirmeen dadka oo caawiyeen muhaajiriin inta iyo dawladda oo boqolkiiba boqol la shaqeysay dadka waaxyaha caafimaadka kulligood qof walba ayaa qayb ka ah guushan
madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast Google Podcast, Spotify, ama mail kasta oo aad podcastigaaga ka hesho.